maamulka degmada Burxakabe ee gobolka Bayo san horey gudoomiyaha degmada Maxamed Ibrahim Leysamo iyo waliba kormeer Hindi Hindeen iyo kasoobiyana kaamamka ka yaalan degmada iyo ona an qur galayaan sadeeta noolala dadka danyarta ka jiraan kaamamka kormeerka gureed waliba gudoomiyaha degmada Burxakabe Ibrahim Maxamed Leysamo suqurbi xaaladda dhabta ee ku jirta kaamamka ka yaalan degmada oo ka sugan bulsho farabadan oo kulmeeday daroofo shal duwan
masar oo buuraha dulalka buuraha ka yaliya boogani ee may ba jirtee dadkii haafadoon degnaayeen oo tun buushish degnaay dhahan sidoo weelahayte oo guriyalka feedinyin dhahan ahayte ee dadka hadba um badin hun guri raadiyeen wallahi ilaahay boo sareeyay hadan ta kaargay oo nug baahan booro dad wal haysada ma hay'adaha caalamiga iyo madaxweynaha iyo gudoomiyaha gobolka mayba koosadaan dadku masaakinta dhahan in rafaadi baahada maayahayta anti gargaar la diiran hay'adaha caalamiga ma koosadaan anti ilgaar aan la hadan dadku buuxda baahada dhamaayahayta dadkii hadda haafadoon degnaay wal yar yar dhanka tabi in shaqada dadka kala may foofa jiraan garaaba jiraan wal meel iyo ka garaabidan beerta iyo falaan muslimiin baahayaan ma la na hadma in sheegay in aanu baahan sakaraade inta yaaliye in sheegay may la raayso buushku hagaa kulli haban buushku waa haban haban dugu doona may ba falaane hatta may dadka reer buur ka boo dadku wal dhaaman ama jaalid roogan ama dal idubid walaay rooga hatta dadku goobo hootig anti walan wal beesaska dad daran sama falan suubiyan dad oo iyo aaminayaan walan dibidan dadkii kaamanka lukoy dawal sadogay haska dad daran dal i dubud walaay rooga ummad ilaahay dubud walaay roogda dad jo is aawayaan saddex buurad dhibaatada ka dhidi ma ahan wal aawin iyo nay wal oo in shaqada daryeele ama dad jo ama in shaqada oo aragayaan ma ah ilaahay is gargaaran in si gargaare ari dadku walaanyog in gargaare nan aamin magaalada rooga ama inshaad buurra ka rooga doobnya wal maanti wal iska dartaan buushishkan oo magaalada kaamka masar iyo walaayibo goote magaalada duulad si rooga dad wal sadogaan dibidin dad sadogaan dibitaan oo ka aamin ka muwaayasan magaalada doobnya dad islaame doobam may weela saanaha nan kasta dadaaloy geegge oo in shaqadaanka dambaynta oo nisgargaara ma la geega gargaaran baahnin dadku may weela sanan kastanti tabartinka istilqaama insha Allah wa billahi tawfiq
dhanka kale aanu ku miday dadka ka nool kaamanka uu soo kormeeray gudoomiyaha iyo codsaday in la ku aabo qulyaabo nolol aasaaskan
ilaahay ma la la do baadi ko koy bi ibadan haysana abaar ha galay beertan wal ma ka taal gool ma qabno walna tan una tahayd kan roog ma la baahanno ana naftay yaal ku ogon ee qow aa soo dhimadi wal meel ku lukoyo ma la shaleeday mid oo la surino dadii doog ka gohoyn hoolka ma qabno sariirta ma qabno walna tan in saray ma la wajikoodan oo ka baahi ka qad beeragan aaran ee abaar sideen arhaadun wal ku goosadaan ma la meel wadanku u hayna naftay baa min dadis ka hoyno hamin ko bal deer amma doranta ku kooyayno on ka hoyna ku buusidoon bi ma qabno baad ma qabno walan hatan in saray ma le baahin gooyayto inina han deero dalan ididdo kan nool iyo fadaan
daaya ma hadle dadkaan le buush fidiyo masarkaanki masari ana baahin leeyayto inta dhali do ku gooyayn abaarta ma dheeranay dhiday hal lahaad inta la fadiino nagaana baahin ilaahay ama hadle kori hoos ku aradagna hoosna baahin oo hayto korni iriin oo hayto ungurina dhamaayo inina taban taabiyo nin gargaaro abaarta soo noqado nagaan baahlaasan in ku kiyo nin il biyo baahan la qabalay har horey buusha kar horey buura ka kaangi sha fadiino aan galantaan lugubada nin gargaaro in baahagna inta ka sanin ta fadiin ilaahay ama la heer wal male nagaan si baahan ku yoon dadkaana birshe oo dadka shab dooyin guri weejiseen toogtiin waayeen gaar mu qabna walaa lo kala ma baahi oo nganin jin inta dararagna dhahanana dhamaayo in nin gargaaro baahagna